Kalata ya Paulo yolembera Aroma. Chapitala 1. Ndine Paulo mtumiki wa Khristu Yesu, woyitanidwa ndi Mulungu kukhala mtumwi. Ndinapatulidwa kuti ndilalikire uthenga wabwino wa Mulungu, umene analonjeza kale mʼmalemba oyera kudzera mwa aneneri ake. Uthengawu ndi wonena za Mwana wake amene mwa umunthu wake anali wochokera mwa Davide. Iyeyu ndi amene anatsimikizidwa kukhala Mwana wa Mulungu mwa mphamvu za Mzimu Woyera pamene anauka kwa akufa. Kudzera mwa Ambuye athu Yesu Khristu, ife tinalandira chisomo chokhala atumwi oyitana anthu a mitundu yonse kuti amukhulupirire ndi kumumvera mwachikhulupiriro kuti dzina lake lilemekezedwe. Inunso muli mʼgulu la oyitanidwawo kukhala ake a Yesu Khristu. Tikulembera kwa onse okhala ku Roma, amene Mulungu amakukondani nakuyitanani kuti mukhale oyera mtima. Chisomo ndi mtendere zochokera kwa Mulungu Atate athu ndi kwa Ambuye Yesu Khristu zikhale ndi inu.
Poyamba, ndikuthokoza Mulungu wanga kudzera mwa Yesu Khristu chifukwa cha nonsenu, pakuti pa dziko lonse lapansi anthu akukamba za chikhulupiriro chanu.
Mulungu amene ndimamutumikira ndi mtima wanga wonse polalikira uthenga wabwino wa Mwana wake, ndi mboni yanga kuti ndimakupemphererani nthawi zonse. Mapemphero anga nthawi zonse ndimapemphera kuti, ngati nʼkotheka mwachifuniro cha Mulungu, njira inditsekukire kuti ndibwere kwanuko.
Ine ndikulakalaka kukuonani kuti ndikugawireni mphatso zina za uzimu kuti zikulimbikitseni,
ndiponso kuti tonsefe tilimbikitsane mʼchikhulupiriro wina ndi mzake. Abale, ine sindifuna kuti mukhale osadziwa kuti nthawi zambiri ndakhala ndikufuna zobwera kwanuko. Koma mpaka na pano pali zolepheretsa ndi cholinga choti ndidzapezeko zipatso pakati panupo monga momwe ndakhala ndikuchitira pakati pa amitundu ina ena. Ine ndi wokakamizidwa ndi udindo wotumikira Agriki pamodzi ndi omwe si Agriki, kwa anzeru ndi kwa opusa omwe. Pachifukwa chimenechi, ine ndikufunitsitsa kulalikira uthenga wabwino kwa inunso amene muli ku Roma. Ine sindichita manyazi ndi uthenga wabwino, chifukwa ndiwo mphamvu za Mulungu zopulumutsa aliyense amene akhulupirira, poyamba Myuda, kenaka Helene. Pakuti mu uthenga wabwino anawulula kuti chilungamo chimachokera kwa Mulungu. Kuyambira pachiyambi mpaka potsiriza ndi chilungamo chobwera mwachikhulupiriro, monga kwalembedwa kuti, olungama adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro. Mkwiyo wa Mulungu ukuonekera kuchokera kumwamba, ukutsutsana ndi kusapembedza konse ndi kuyipa kwa anthu amene amapondereza choonadi mwachikhalidwe chawo choyipa. Za Mulungu zimene zingathe kudziwika ndi zomveka bwino kwa iwo, pakuti Mulungu anadzionetsera kwa iwo.
Pakuti kuyambira pamene dziko lapansi linalengedwa, zinthu zosaoneka za Mulungu, mphamvu zake zosatha ndi chikhalidwe cha umulungu zakhala zikuoneka bwinobwino. Akhala akuzidikira poona zimene Mulungu analenga, kotero kuti anthu sangathe kuwiringula.
ngakhale iwo anadziwa Mulungu, sanamulemekeze ngati Mulungu kapena kumuthokoza, koma maganizo awo anasanduka wopanda pake ndipo mʼmitima yawo yopusa munadzaza mdima. Ngakhale iwo anadziwa Mulungu, sanamulemekeze ngati Mulungu kapena kumuthokoza, koma maganizo awo anasanduka wopanda pake ndipo mitima yawo yopusa munadzaza mdima.
Ngakhale ankadzitama kuti ndi anzeru, anasanduka opusa.
Iwo anasinthanitsa ulemerero wa Mulungu wosafa ndi mafano opangidwa ndi manja ooneka ngati munthu amene amafa, kapena ngati mbalame ndi nyama kapena zokwawa. Chifukwa chake Mulungu anawasiya kuti azingochita zilakolako zochititsa manyazi za uchimo zomwe mitima yawo inkafuna. Zotsatira zake anachita za chiwerewere wina ndi mzake, kunyazitsa matupi awo.
Iwo anasinthanitsa choonadi cha Mulungu ndi bodza, ndipo anapembedza ndi kutumikira zinthu zolengedwa mʼmalo mwa Mlengi amene ali woyenera kutamandidwa mpaka muyaya. Amen.
Chifukwa cha ichi, Mulungu anawasiya kuti azitsata zilakolako zochititsa manyazi. Ngakhale akazi omwe anasiya machitidwe achibadwidwe pa zaukwati namachita machitidwe ena otsutsana ndi chibadwa chawo.
Chimodzimodzinso, amuna analeka machitidwe aukwati ndi akazi nkumakhumbana amuna okhaokha. Amuna amachita zochititsa manyazi ndi amuna anzawo, ndipo analandira chilango choyenera molingana ndi zochita zawo zachitayikozo.
Ndipo popeza anaona kuti nchopanda nzeru kumvera Mulungu, iye anasiya kuti atsatire maganizo achitayiko kuti achite zosayenera kuchitazo. Iwo ndi odzazidwa ndi mtundu uliwonse wa makhalidwe oyipa, zonyasa, umbombo ndi dumbo. Iwo ndi odzazidwa ndi kaduka, kupha, mikangano, chinyengo ndi udani. Iwowo ndi amiseche, osinjirira, odana ndi Mulungu, achipongwe, odzitama ndi odzitukumula. Iwo amapeza njira zochitira zoyipa, samvera makolo awo, alibe nzeru, chikhulupiriro, sakhudzidwa mu mtima ndipo ndi ankhanza. Ngakhale kuti amadziwa chiweruzo cholungama cha Mulungu chakuti amene amachita zinthu zotere amayenera imfa, iwo sangopitiriza chabe zimenezi, koma amavomerezanso amene amazichita zimenezi. Kalata ya Paulo yolembera Aroma, chapitala 2. Choncho, iwe amene umaweruza munthu wina, ulibe pokanira, pakuti nthawi iliyonse pamene uweruza wina, ukuzitsutsa wekha, chifukwa iwe amene umaweruzawe umachitanso zinthu zomwezo. Tsopano ife tikudziwa kuti chiweruzo cha Mulungu chotsutsa amene amachita zinthu zotere nchokhazikika pa choonadi. Kodi ukuganiza kuti udzathawa chiweruzo cha Mulungu, iwe munthu wamba, pamene uweruza ena iwe ndi kumachitanso zomwezo? Kodi kapena ukupeputsa kukoma mtima kwa Mulungu kuleza mtima kwake ndi kupirira kwake? Kodi sukuzindikira kuti kukoma mtima kwakeko nʼkofunika kuti iweyo ulape machimo ako? Koma pakuti ndiwe wosamvera ndi wa mtima wosafuna kulapa, ukuzisungira chilango pa tsiku la mkwiyo wa Mulungu, pamene chiweruzo cholungama cha Mulungu chidzaonetsedwa. Mulungu adzabwezera aliyense molingana ndi ntchito zake. Iye adzapereka moyo wosatha kwa amene amafunafuna ulemerero, ulemu ndi moyo pochita ntchito zabwino mopirira. Koma Mulungu adzakhuthulira mkwiyo ndi ukali wake pa amene amachita zofuna zawo ndi kukana choonadi nʼkumatsatira zoyipa. Masautso ndi zowawa zidzagwera munthu aliyense amene amachita zonyansa, kuyambira Myuda, kenaka anthu a mitundu ina. Koma ulemerero, ulemu ndi mtendere zidzakhala kwa aliyense amene amachita zabwino, kuyambira Myuda, kenaka anthu a mitundu ina. Pajatu Mulungu alibe tsankho. Onse amene amachimwa osadziwa malamulo adzawonongeka ngakhale kuti sadziwa malamulowo. Ndipo onse amene amachimwa akudziwa malamulo adzaweruzidwa potsata malamulowo. Pakuti si amene amangomva malamulo amene amakhala wolungama pamaso pa Mulungu, koma ndi okhawo amene amachita zili mʼmalamulomo amene adzatchedwa olungama. Ndithu, pamene a mitundu ina amene alibe malamulo koma mwachikhalidwe chawo amachita zimene zili mʼmalamulo, iwowo ndi malamulo pa iwo okha, ngakhale kuti alibe malamulowo. Ntchito zawo zimaonetsa kuti malamulowo alembedwa mʼmitima mwawo. Chikumbumtima chawonso chimawachitira omboni, pakuti maganizo awo amawatsutsa kapena kuwavomereza. Izi zidzachitika pa tsiku limene Mulungu adzaweruza zinsinsi za anthu kudzera mwa Yesu Khristu, monga momwe uthenga wanga wabwino unenera. Koma iweyo amene umadzitcha kuti ndiwe Myuda, umadalira malamulo ndipo umanyadira ubale wako ndi Mulungu ngati umadziwa chifuniro chake ndi kudziwa zoyenera kuchita chifukwa unaphunzitsidwa ndi malamulo. Ngati umadziwadi kuti ndiwe mtsogoleri wa osaona, nyale yowunikira amene ali mu mdima, mlangizi wa anthu opusa, mphunzitsi wa makanda, chifukwa umadziwa kuti malamulo uli nayo nzeru yonse ndi choonadi. Tsono, iwe amene umaphunzitsa ena, sudziphunzitsa wekha kodi? Kodi iwe amene umalalikira kuti anthu asabe, umabaso? Kodi iwe amene umanena kuti anthu asachite chigololo, umachitanso chigololo? Kodi iwe amene umanyasidwa ndi mafano, umalandanso za nyumba zopembedzera mafanowo? Kodi iwe amene umadzitama ndi malamulo, umamuchititsa manyazi Mulungu posamvera malamulowo? Monga kwalembedwa, dzina la Mulungu likuchitidwa chipongwe pakati pa mitundu ina chifukwa cha inu. Mdulidwe umakhala ndi phindu ngati usunga malamulo. Koma ngati sumvera malamulo, iweyo umakhala ngati kuti sunachite mdulidwe. Ngati amene sanachite mdulidwe achita zomwe zili mʼmalamulo, kodi sadzatengedwa ngati osachita mdulidwe? Munthu amene sanachite mdulidwe mthupi koma amamvera malamulo adzakutsutsa iwe wosamvera malamulowe ngakhale kuti uli nawo malamulo olembedwawo. Myuda weniweni si amene angooneka ngati Myuda pamaso pa anthu, ndipo mdulidwe weniweni si umene umangochitika mʼthupi pamaso pa anthu. Ayi, Myuda weniweni ndi amene ali Myuda mu mtima mwake, ndipo mdulidwe weniweni ndi wa mtima, wochitika ndi Mzimu osati ndi malamulo olembedwa. Woyamikira munthu wotere ndi Mulungu, osati anthu ayi. Kalata ya Paulo yolembera Aroma, chapitala 3. Nanga, kodi pali ubwino otani pokhala Myuda? Kapena, muli ubwino wanjinso mu mdulidwe? Ubwino wake ndi wambiri mʼnjira zonse. Choyambirira, iwo anapatsidwa mawu a Mulungu kuti awasunge.
Nanga zili bwanji ngati ena analibe chikhulupiriro? Kodi kupanda chikhulupiriro kwawo kungalepheretse kukhulupirika kwa Mulungu?
Ayi, njira iliyonse ayi. Mulungu akhale woona ndi munthu aliyense akhale wonama. Monga kwalembedwa kuti, kotero kuti inu mwapezeka kuti ndinu wolungama pamene muyankhula ndi kupambana pamene muweruza. Koma ngati kuyipa mtima kwathu kuonetsa poyera kuti Mulungu ndi wolungama, ife tinganene chiyani? Kodi tinganene kuti Mulungu ndi wosalungama pamene aonetsa mkwiyo wake pa ife? Ine ndikuyankhula monga mmene anthu ena amayankhulira. Ayi, njira iliyonse ayi. Ngati zikanakhala zotere, kodi Mulungu akanaweruza bwanji dziko lapansi? Wina atanena kuti, ngati kunama kwanga kukuonetsa koposa kuti Mulungu ndiwoona ndikuwonjezera pa ulemerero wake, nanga nchifukwa chiyani ndikuweruzidwa kuti ndine wochimwa? Nchifukwa chiyani, osanena kuti monga ena amanena mosasamala kuti tiyeni tichite zoyipa kuti zabwino zionekere? Anthu onena zoterewa, kulangidwa kwawo ndikoyenera. Kodi timalize bwanji? Kodi Ayuda ndife oposa anthu ena? Ayi, njira iliyonse ayi. Ife tinanena kale kuti Ayuda ndi a mitundu ina omwe ndi ochimwa. Monga kwalembedwa kuti, palibe munthu wolungama, inde palibe ndi mmodzi yemwe.
Palibe ndi mmodzi yemwe amene amazindikira. Palibe amene amafunafuna Mulungu.
Onse apatukira kumbali. Onse pamodzi asanduka opanda pake. Palibe ndi mmodzi yemwe amene amachita zabwino. Palibe ngakhale mmodzi. Kummero kwawo kuli ngati manda apululu. Ndi lilime lawo amayankhula zachinyengo. Ululu wa mamba uli milomo yawo. Mkamwa mwawo ndi modzaza ndi zotemberera ndi mawu owawa. Mapazi awo afulumira kukakhetsa magazi. Kusakaza ndi chisoni kumaonekera mʼnjira zawo. Ndipo njira ya mtendere sayidziwa. Saopa Mulungu ndi pang'ono pomwe. Tsopano tikudziwa kuti chilichonse malamulo amanena, amanena kwa amene amalamulidwa ndi malamulowo. Ndi cholinga chakuti aliyense asowe chonena, ndipo dziko lonse lidzayimbidwa mlandu ndi Mulungu. Chifukwa chake, palibe mmodzi amene adzayesedwa wolungama pamaso pake chifukwa chosunga malamulo. Kuti ife timazindikira tchimo kupyolera mu malamulo.
Koma tsopano chilungamo chochokera kwa Mulungu, osati chochokera ku Malamulo, chaonetsedwa. Ichi ndi chimene Malamulo ndi Aneneri amachitira umboni.
Timakhala olungama pamaso pa Mulungu pamene takhulupirira Yesu Khristu. Mulungu amachitira zimenezi anthu onse amene akhulupirira Khristu. Palibe kusiyana pakati pa Myuda ndi a mitundu ina, pakuti onse anachimwa naperewera pa ulemerero wa Mulungu. Ndipo onse alungamitsidwa mwaulere mwachisomo chake chifukwa cha Khristu Yesu amene anawawombola.
Mulungu anampereka Iyeyu kuti pokhetsa magazi ake akhale nsembe yokhululukira machimo. Mulungu anachita zimenezi kufuna kuonetsa chilungamo chake. Chifukwa cha kuleza mtima kwake, sanalange anthu chifukwa cha machimo amene anachita kale.
Iye anachita izi kuti aonetse chilungamo chake lero lino. Anthu azindikire kuti Iye ndi wolungama ndipo amalungamitsa aliyense amene akhulupirira Yesu. Nanga tsono, pamenepa munthu anganyadeso? Kunyadatu kwachotsedwa. Chifukwa cha Malamulo? Kodi Malamulo samafuna ntchito za munthu? Ayi, koma mwachikhulupiriro. Ife tikunenabe kuti munthu amalungamitsidwa mwachikhulupiriro osati mwakusunga Malamulo. Kodi Mulungu ndi Mulungu wa Ayuda okha? Kodi si Mulungu wa mitundu inanso? Inde, wa mitundu inanso.
Popeza ndi Mulungu mmodzi yemweyo amene adzalungamitse mwachikhulupiriro ochita mdulidwe ndi osachita mdulidwe kudzera mchikhulupiriro chomwecho.
Kodi tsono ife tikutaya Malamulo pamene tikunena kuti pafunika chikhulupiriro? Ayi, njira iliyonse ayi. Koma ife tikukwaniritsadi Malamulo? Kalata ya Paulo yolembera Aroma, chaputala 4. Nanga tsono tidzati chiyani za Abrahamu, kholo lathu? Iyeyu anapezana ndi zotani pa nkhani imeneyi? Kunena zoona, Abrahamu akadalungamitsidwa ndi ntchito zake, akadakhala nako kanthu kodzitamandira, koma osati pamaso pa Mulungu. Kodi Malemba akuti chiyani? Abrahamu anakhulupirira Mulungu, ndipo ichi chinamuchititsa kukhala wolungama. Tsopano, munthu amene wagwira ntchito, malipiro ake satengedwa kukhala ngati mphatso, koma zimene anayenera kulandira. Koma kwa munthu amene sanagwire ntchito ndipo akhulupirira Mulungu amene amalungamitsa ochimwa, chikhulupiriro chakecho chimatengedwa kukhala chilungamo.
Davide ponena zomwezi pamene anayankhula zakudala kwa munthu amene Mulungu amulungamitsa osati chifukwa cha ntchito zake, akuti,
odala ndi amene zoyipa zawo zakhululukidwa, amene machimo awo afafanizidwa.
Ngodala munthu amene machimo ake Ambuye sadzawakumbukiranso.
Kodi madalitso amenewa ali kwa ochita mdulidwe okha, kapena kwa amene sanachitepo mdulidwe? Ife takhala tikunena kuti chikhulupiriro cha Abrahamu chinamuchititsa kukhala wolungama. Kodi chinatengedwa bwanji?
Kodi nkuti iye atachita mdulidwe kapena asanachite? Osati atachita mdulidwe koma asanachite.
Ndipo iye anachita mdulidwe ngati chizindikiro ndi chitsimikizo cha kulungama kumene anali nako mwachikhulupiriro pomwe anali asanachite mdulidwe. Choncho, iye ndi kholo la onse amene akhulupirira koma sanachite mdulidwe, ndi cholinga chakuti alungamitsidwe.
Ndipo iyenso ndiyenso kholo la ochita mdulidwe, osati amene anangochita mdulidwe kokha, koma amene amatsata chitsanzo cha chikhulupiriro chimene kholo lathu Abrahamu anali nacho asanachite mdulidwe.
Abrahamu ndi zidzukulu zake sanalandire lonjezano lakuti adzalandira dziko lapansi kudzera mu malamulo, koma kudzera mu chilungamo chimene chimabwera ndi chikhulupiriro. Pakuti ngati amene amadalira malamulo ndiye olowa mʼmalo, ndiye kuti chikhulupiriro nʼchopanda pake, ndipo lonjezano ndi lopanda phindu, chifukwa malamulo anabweretsa chilango. Ndipo kumene kulibe malamulo, kulibenso kuwalakwitsa. Motero timalandira lonjezo mwachikhulupiriro, laperekedwa mwachisomo, kuti patsimikizidwe kuti lonjezo liperekedwa kwa ana ndi zidzukulu zonse za Abrahamu, osati kwa iwo okha amene amatsatira malamulo, komanso kwa iwo amene ali ndi chikhulupiriro cha Abrahamu. Iye ndiye kholo la ife tonse, monga kwalembedwa kuti, "Ine ndinakusandutsa kukhala kholo la mitundu yambiri." Iye ndiye kholo lathu pamaso pa Mulungu, amene anamukhulupirira Mulungu, amene amapereka moyo kwa akufa ndipo amapereka moyo kwa zinthu zopanda moyo. Ngakhale zinali zosayembekezeka, Abrahamu anakhulupirira ndi chiyembekezo kuti adzakhala kholo la mitundu yambiri. Izi ndi monga zinanenedwa kwa iye kuti ndi mmene adzakhalire ana ako ndi zidzukulu zako. Iye sanafowoke mʼchikhulupiriro. Anadziwa choonadi cha thupi lake kuti linali lakufa, popeza anali ndi zaka pafupifupi 100, ndiponso mimba ya Sara inali yowuma. Komabe iye sanagwedezeke chifukwa chosakhulupirira pa zokhudzana ndi lonjezo la Mulungu. Iye analimbikitsidwa mʼchikhulupiriro chake ndi kupereka ulemerero kwa Mulungu. Anatsimikiza mu mtima mwake kuti Mulungu anali ndi mphamvu yochita chomwe analonjeza. Nʼchifukwa chake chinamuchititsa kukhala wolungama. Mawu akuti chinatengedwa kwa iye sanalembedwe chifukwa cha iye yekha, komanso chifukwa ife amene Mulungu adzatiyesa olungama, ife amene tikhulupirira mwa iye amene anamuukitsa kwa akufa, Yesu Ambuye athu. Iye anaperekedwa kuti aphedwe chifukwa cha machimo athu, ndipo anaukitsidwa ndi kukhala ndi kumoyo kuti tilungamitsidwe.
Kalata ya Paulo yolembera Aroma, chapitala 5. Tsopano popeza tayesedwa olungama mwachikhulupiriro, tili ndi mtendere ndi Mulungu kudzera mwa Ambuye athu Yesu Khristu. Iyeyo ndiye amene anatsekulira njira mwachikhulupiriro yolowera mʼchisomo mmene takhazikikamo, ndipo tikukondwerera chiyembekezo cha ulemerero wa Mulungu. Koma sipokhapo ayi, koma ife tikukondwereranso masautso athu, chifukwa tikudziwa kuti masautso amatiphunzitsa kupirira, ndipo kupirira kumabweretsa makhalidwe, makhalidwe amabweretsa chiyembekezo, ndipo chiyembekezo chimenechi sichitikhumudwitsa, chifukwa Mulungu mwa Mzimu Woyera amene Iye anatipatsa wadzaza mitima mwathu ndi chikondi chake. Pakuti pa nthawi yake tikanali wochimwa, Khristu anatifera anthu osapembedzafe. Sizichitika kawirikawiri kuti munthu wina afere munthu wolungama. Ngakhale kuti chifukwa cha munthu wabwino wina atha kulimba mtima kumufera. Koma Mulungu anaonetsa chikondi chake kwa ife chifukwa pamene tinali ochimwabe, Khristu anatifera. Popeza chifukwa cha magazi ake, ife tapezeka olungama pamaso pa Mulungu. Iyeyo adzatipulumutsa koposa kotani ku mkwiyo wa Mulungu. Pakuti pamene tinali adani a Mulungu, tinayanjanitsidwa ndi Iye kudzera mu imfa ya Mwana wake. Nanga tidzapulumutsidwa bwanji kudzera mʼmoyo wake? Tinayanjanitsidwa naye. Sikuti izi zili chomwechi chabe, koma timakondweranso mwa Mulungu kudzera mwa Ambuye athu Yesu Khristu. Kudzera mwa Iye, ife tsopano tayanjanitsidwa ndi Mulungu. Choncho monga momwe tchimo linalowera mʼdziko lapansi kudzera mwa munthu mmodzi, ndi imfa kudzera mu tchimo, njirayi imfa inafika kwa anthu onse, pakuti onse anachimwa. Pakuti malamulo asanaperekedwe, tchimo linali mʼdziko lapansi. Koma pamene panalibe malamulo, tchimo silinatengedwe kukhala tchimo. Komabe, imfa inalamulira kuyambira nthawi ya Adamu mpaka nthawi ya Mose. Inalamulira ngakhalenso pa iwo amene sanachimwe posamvera malamulo, monga anachitira Adamu. Adamuyo amene anali chifaniziro cha wina amene ankabwera. Koma sitingafananitse mphatso ya ulereyo ndi kuchimwa kwa anthu. Pakuti ngati anthu ambiri anafa chifukwa cha kuchimwa kwa munthu mmodziyo, kuli koposa bwanji nanga chisomo cha Mulungu ndi mphatso zomwe zinabwera ndi chisomo cha munthu mmodzi, Yesu Khristu, ndi kusefukira kwa ambiri? Ndiponso mphatso ya Mulungu sifanana ndi zotsatira za kuchimwa kwa munthu mmodzi. Chiweruzo chinatsatira tchimo la munthu mmodzi ndi kubweretsa kutsutsidwa, koma mphatso inatsatira zolakwa zambiri ndi kubweretsa kulungamitsidwa. Pakuti ngati chifukwa cha kulakwa kwa munthu mmodziyo, imfa inalamulira kudzera mwa munthu mmodziyo, kuli koposa bwanji nanga kwa iwo amene adzalandira chisomo chochuluka ndi mphatso ya chilungamo, adzalamulira moyo kudzera mwa munthu mmodzi, Yesu Khristu. Choncho, monga tchimo limodzi linabweretsa kutsutsika pa anthu onse, chimodzimodzinso ntchito imodzi yolungama inabweretsa chilungamo kwa anthu onse ndi kuwapatsa moyo. Pakuti kusamvera kwa munthu mmodzi kunasandutsa anthu ambiri kukhala ochimwa, chimodzimodzinso anthu ambiri adzasanduka olungama kudzera mwa munthu mmodzinso. Malamulo a Mulungu anaperekedwa ndi cholinga chakuti anthu onse azindikire kuchuluka kwa machimo awo. Koma pamene machimo anachuluka, chisomo chinachuluka koposa. Choncho monga momwe tchimo tinkalamulira anthu ndi kubweretsa imfa pa iwo, chomwecho kunali koyenera kuti chisomo chilamulire pobweretsa chilungamo kwa anthu ndi kuwafikitsa ku moyo wosatha mwa Yesu Khristu Ambuye athu.
Kalata ya Paulo yolembera Aroma, chapitala 6. Nanga tinene chiyani? Kodi tipitirire kuchimwa kuti chisomo chichulukebe?
Ayi, njira iliyonse. Popeza tinafa kuchimo, nanga tidzapitirira bwanji kukhalabe mmenemo? Kodi simukudziwa kuti tonse amene tinabatizidwa mwa Khristu Yesu tinabatizidwa mu imfa yake? Chifukwa chake ife tinayikidwa mʼmanda pamodzi ndi Iye mwa ubatizo. Tinalowa mu imfa ndi cholinga choti monga momwe Khristu anaukitsidwa kwa akufa ndi ulemerero wa Atate, ifenso tikakhale moyo watsopano. Pakuti ngati ife tinakhala amodzi ndi Iye mu imfa yake, tidzakhalanso ndithu amodzi ndi Iye mu kuuka kwake. Ife tikudziwa kuti umunthu wathu wakale unapachikidwa pamodzi ndi Iye kuti thupi la uchimo likhale lopanda mphamvu, ndi kuti tisakakhalenso akapolo a tchimo, chifukwa aliyense amene anafa anamasuka ku tchimo. Koma ngati tinafa pamodzi ndi Khristu, tikhulupirira kuti tidzakhalanso ndi moyo pamodzi ndi Iye. Pakuti tikudziwa kuti popeza Khristu anaukitsidwa kwa akufa, Iye sangafenso. Imfa ilibenso mphamvu pa Iye. Imfa imene Iye anafa, anafa ku tchimo kamodzi kokha, koma moyo umene akhala ndi wa kwa Mulungu. Kotero inunso mudzione nokha ngati akufa ku tchimo, koma amoyo kwa Mulungu mwa Khristu Yesu. Nchifukwa chake, musalole tchimo lilamulire matupi anu amene anafa kuti mumvere zilakolako zonyansa. Musapereke ziwalo za thupi lanu ku tchimo ngati zipangizo za makhalidwe oyipa. Mʼmalo mwake, mudzipereke kwa Mulungu ngati amene achoka ku imfa kupita ku moyo. Ndipo mupereke ziwalo za thupi lanu ngati zipangizo za chilungamo. Tchimo silidzakhalanso ndi mphamvu pa inu, chifukwa malamulo sakulamulira moyo wanu koma chisomo. Nʼchiyani tsono? Kodi tidzichimwa chifukwa sitikulamulidwa ndi malamulo koma chisomo? Ayi, njira iliyonse ayi. Kodi inu simudziwa kuti pamene mudzipereka kwa wina wake kumumvera ngati akapolo, ndinu akapolo a amene mumumvera? Ngati ndinu akapolo a tchimo, mudzafa. Koma ngati ndinu akapolo akumvera, mudzakhala olungama pamaso pake. Koma ayamikidwe Mulungu, pakuti ngakhale munali akapolo a tchimo, munamvera ndi mtima wonse chiphunzitso chimene munalandira. Inu munamasulidwa ku tchimo, ndipo tsopano mwasanduka akapolo a chilungamo. Ine ndikufanizira zinthu za tsiku ndi tsiku chifukwa chikhalidwe chanu nʼchofowoka. Monga momwe munkaperekera ziwalo za matupi kukhala akapolo a zonyansa ndi makhalidwe oyipa, zimene zimanka zichulukirabe, choncho tsopano dziperekeni ziwalozo kuti zikhale akapolo achilungamo ndi akuyera mtima. Pomwe munali akapolo atchimo, simunkalabadira za chilungamo. Kodi munapeza phindu lanji pochita zinthu zimenezi, zomwe tsopano mukuchita nazo manyazi? Zinthu zimenezo zotsatira zake ndi imfa. Koma tsopano, pakuti inu mwamasulidwa ku tchimo, ndipo mwasanduka akapolo a Mulungu, phindu lomwe mulipeza ndi kuyera mtima, ndipo chotsatira chake ndi moyo wosatha. Pakuti malipiro a tchimo ndi imfa, koma mphatso ya ulere imene Mulungu amapereka ndi moyo wosatha mwa Khristu Yesu Ambuye athu. Kalata ya Paulo yolembera Aroma, chapitala 7. Kodi simukudziwa abale kuti malamulo ali ndi ulamuliro pa munthu pokhapokha ngati ali ndi moyo? Ine ndikuyankhula kwa anthu amene akudziwa malamulo. Mwachitsanzo, malamulo amati mkazi wokwatiwa ndi womangidwa ndi lamulo kwa mwamuna wakeyo nthawi yonse pamene mwamuna wakeyo ali moyo. Koma ngati mwamuna wake amwalira, mkaziyo ndi womasulidwa ku lamulo la ukwati. Koma ngati iye akwatiwa ndi mwamuna wina pamene mwamuna wake ali moyo, amatchedwa wachigololo. Koma ngati mwamuna wakeyo amwalira, mkaziyo amasuka
ku lamulo ndipo si wachigololo ngakhale kuti wakwatiwa ndi mwamuna wina. Chimodzimodzi inunso, abale anga, munafa ku malamulo kudzera mʼthupi la Khristu, kuti mukwatiwe ndi wina ndi Iye amene anauka kwa akufa kuti tibalire Mulungu chipatso. Pakuti pamene tinkalamulidwa ndi khalidwe lathu la uchimo, zilakolako za uchimo zimene malamulo anaziutsa zinkagwira ntchito mʼmatupi mwathu, kotero kuti zinabala imfa. Koma tsopano tamasulidwa ku malamulo pakuti tinafa ku zimene zinkatimanga. Ndipo Mzimu Woyera akutithandiza kutumikira Mulungu mʼnjira yatsopano ndipo osati mʼnjira yakale yolembedwa. Nanga ife tinene chiyani? Kodi malamulo ndi oyipa? Ayi, nʼkosatheka kunena zoona. Popanda malamulo, ine sindikanazindikira tchimo, pakuti sindikanadziwa kuti kusirira ndi tchimo ngati malamulo sakananena kuti usasirire. Koma chifukwa cha malamulo, uchimo unapeza mwayi owutsa mʼkati mwanga khalidwe lililonse la kusirira. Pakuti pakanapanda malamulo, uchimo ukanakhala wopanda mphamvu. Nthawi ina ndinali ndi moyo popanda malamulo. Koma nditayamba kudziwa malamulo, pomwepo uchimo unayamba kuphuka. Ndipo ine ndinafa. Ine ndinazindikira kuti malamulo omwe ankayenera kubweretsa moyo anabweretsa imfa. Pakuti uchimo unapeza mwayi chifukwa cha malamulo, ndipo kudzera malamulowo unandinyenga ndi kundiyika mu imfa. Choncho lamulo ndi loyera, lolungama ndi labwino. Kodi chomwe ndi chabwino tsopano chinasanduka imfa kwa ine? Si choncho ayi, koma kuti uchimo uzindikirike kuti ndi uchimo unabala imfa mwa ine kudzera mchomwe chinali chabwino. Kotero kuti kudzera mu lamulo uchimo ukhale oyipa kopitirira. Ife tikudziwa kuti malamulo ndi auzimu, koma ine ndine munthu wofowoka chabe, wogulitsidwa ngati kapolo ku uchimo. Ine sindizindikira zimene ndimachita, pakuti zimene ndimafuna kuchita sindizichita, koma zimene ndimadana nazo ndi zimene ndimazichita. Ndipo ngati ndimachita zimene sindimafuna kuzichita, ndiye kuti ndikuvomereza kuti lamulo ndi labwino. Monga mmene zililimu, si inenso mwini amene ndimazichita zimenezi, koma tchimo limene lili mkati mwanga. Ine ndikudziwa kuti mwa ine mulibe kanthu kabwino, ndiye kuti thupi langa la uchimo. Pakuti ndimafuna kuchita zabwino, koma ndimalephera kuzichita. Ine sindichita zabwino zimene ndimafuna, koma ndimachita zonyansa zimene sindikuzifuna. Tsopano ngati ine ndimachita zimene sindikuzifuna, si inenso amene ndimazichita, koma ndi tchimo limene lili mkati mwanga. Tsopano ndapeza kuti lamuloli likugwira ntchito. Ngakhale ndimafuna kuchita zabwino, zoyipa zili nane pomwepo. Mtima wanga umakondwera ndi lamulo la Mulungu, koma mkati mwanga ndimaona lamulo lina likugwira ntchito kulimbana ndi zomwe mtima wanga umavomereza. Lamulo limenelo landisandutsa wamʼndende wa lamulo la uchimo lomwe likugwira ntchito mkati mwa ziwalo zanga. Kalanga ine, adzandipulumutsa ndani ku thupi la imfali? Atamandike Mulungu amene amandipulumutsa kudzera mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Kotero tsono, ineyo ndi mtima wanga ndimatumikira lamulo la Mulungu, koma ndi thupi langa ndimatumikira lamulo la uchimo. Kalata ya Paulo yolembera Aroma, chapitala 8. Choncho Tsopano amene ali mwa Khristu Yesu alibe mlandu owatsutsa, chifukwa mwa Khristu Yesu lamulo la Mzimu Woyera amene amapereka moyo lawamasula ku lamulo la tchimo ndi la imfa. Pakuti zimene malamulo sanathe kuzichita popeza anali ofowoka chifukwa cha khalidwe lathu la uchimo, Mulungu anazichita potumiza Mwana wake mʼchifanizo cha munthu ochimwa kuti akhale nsembe ya uchimo. Ndipo Iye anagonjetsa tchimo mʼthupi la munthu ndi cholinga chakuti chilungamo chofunikira cha lamulo chikwaniritsidwe kwathunthu mwa ife amene sitikhala monga mwachikhalidwe chathu cha uchimo koma mwa Mzimu. Pakuti anthu amene amakhala monga mwa makhalidwe oyipa athupi amayika malingaliro awo pa zinthu zathupi, koma amene amakhala monga mwa Mzimu amayika malingaliro awo pa zinthu za Mzimu. Kuyika mtima pa zathupi ndi imfa, koma kuyika mtima pa za Mzimu ndi moyo ndi mtendere.
Pakuti mtima umene wakhazikika pa zathupi ndi wodana ndi Mulungu, sunagonjere lamulo la Mulungu ndipo sungathe kutero.
Ndipo anthu amene amalamulidwa ndi khalidwe la uchimo sangathe kukondweretsa Mulungu. Koma inu simulamulidwanso ndi khalidwe lanu la uchimo, koma ndi Mzimu, ngati Mzimu wa Mulungu akhaladi mwa inu. Koma ngati munthu aliyense alibe Mzimu wa Khristu, iyeyu si wa Khristu. Ndipo ngati Khristu ali mwa inu, thupi lanu ndi lakufa chifukwa cha uchimo, koma mzimu wanu ndi wamoyo chifukwa cha chilungamo. Ndipo ngati Mzimu wa Mulungu amene anaukitsa Yesu kwa akufa akhala mwa inu, iyeyo amene anaukitsa Khristu kwa akufa adzapasanso moyo matupi anu amene amafa kudzera mwa mzimu wake amene amakhala mwa inu. Kotero abale, ife tili ndi zoti tikwaniritse, koma osati za khalidwe lathu la uchimo kumachita zofuna zake. Pakuti ngati inu mukhala monga mwa khalidwe la uchimo mudzafa, koma ngati mwa mzimu mupha ntchito zoyipa za thupi mudzakhala ndi moyo. Onse amene amatsogozedwa ndi Mzimu wa Mulungu ndi ana a Mulungu. Mzimu amene inu munalandira samakusandutsani akapolo kuti muzikhalanso amantha, koma Mzimu amakusandutsani ana. Ndipo mwa Iye ife timafuwula kuti Aba Atate. Mzimu mwini amavomereza ndi mzimu wathu kuti ife ndife ana a Mulungu.
Tsono ngati tili ana ake, ndiye kuti ndife olowa mʼmalo a Mulungu ndi olowa mʼmalo pamodzi ndi Khristu. Ngati ife timva zowawa pamodzi ndi Khristu, tidzalandiranso ndi ulemerero womwe pamodzi naye. Ine ndiganiza kuti masautso amene tikuwamva nthawi ino sakufanana ndi ulemerero umene udzaonetsedwe mwa ife.
Pakuti chilengedwe chikudikira ndi chiyembekezo kuonetsedwa poyera kwa ana a Mulungu. Pakuti chilengedwe sichinasankhe kugonjera zopanda pake, koma mwachifuniro cha Iye amene analola kuti chigonjere. Koma chili ndi chiyembekezo chakuti chidzamasulidwa ku ukapolo wa chivundi ndi kulandiranso ufulu ndi ulemerero wa ana a Mulungu. Ife tikudziwa kuti chilengedwe chonse chakhala chikubuwula ndi ululu ngati ululu wa nthawi yobereka mwana mpaka tsopano lino.
Sizokhazo ayi, ngakhale ife tomwe amene tili ndi zipatso zoyamba za Mzimu tikubuwulira mkati mwathu pomwe tikudikira mwachidwi kusankhidwa kwathu ngati ana, kuwomboledwa kwa matupi athu.
Pakuti ife tinapulumutsidwa mʼchiyembekezo ichi. Koma chiyembekezo chimene chimaoneka si chiyembekezo ayi. Kodi ndani amene amayembekezera chimene ali nacho kale? Koma ngati ife tiyembekeza chimene tikadalibe, ndiye kuti tikuyembekezera modekha mtima. Momwemonso, Mzimu amatithandiza ife mʼkufowoka kwathu. Ife sitidziwa momwe tiyenera kupempherera, koma Mzimu mwini amatipempherera mobuwula ndi mawu osafotokozedwa. Koma Iye amene amasanthula mitima yathu amadziwa maganizo a Mzimu, chifukwa Mzimu amapempherera oyera mtima molingana ndi chifuniro cha Mulungu. Ndipo ife tikudziwa kuti zinthu zonse zimathandizana kuwachitira ubwino amene amakonda Mulungu, amene anayitanidwa monga mwa cholinga chake. Pakuti amene Mulungu anawadziwiratu, anawasankhiratunso kuti akonzedwe mʼchifanizo cha Mwana wake, kuti Iye akhale Mwana woyamba kubadwa mwa abale ambiri. Iwo amene anawasankhiratu anawayitananso. Amene Iye anawayitana anawalungamitsanso, ndipo amene anawalungamitsa anawapatsanso ulemerero. Nanga tsono tidzanena chiyani pa izi? Ngati Mulungu ali mbali yathu, adzatitsutsa ife ndani? Iye amene sanatimane Mwana wake wa Iye yekha, koma anamupereka chifukwa cha ife tonse, Iye adzalekeranjinso pamodzi naye kutipatsa ife zinthu zonse mwaulere? Ndani amene adzabweretsa mlandu kutsutsa amene Mulungu anawasankha? Ndi Mulungu amene amalungamitsa. Ndani amene angatipeze ife olakwa? Palibe. Khristu Yesu amene anafa kuposera pamenepo, amene anaukitsidwa ndi moyo, amene ali kudzanja lamanja la Mulungu, ndiye amene akutipempherera. Ndani amene adzatilekanitsa ife ndi chikondi cha Khristu? Kodi ndi masautso, kapena zowawa, kapena mazuzo, kapena njala, kapena umaliseche, kapena choopsa, kapena lupanga?
Monga kwalembedwa, chifukwa cha inu, ife tikupemphedwa tsiku lonse. Ife tikutengedwa ngati nkhosa zoti zikaphedwe.
Ayi, mu zonsezi ife ndife oposa agonjetsi mwa Iye amene anatikonda.
Pakuti ine ndatsimikizika ndi mtima wonse kuti ngakhale imfa kapena moyo, ngakhale angelo kapena ziwanda, ngakhale zinthu zilipo kapena zili mtsogolo, kapena mphamvu zina,
ngakhale kutalika kapena kuya, kapena chilichonse, chilengedwe chonse, sizingathe kutisiyanitsa ndi chikondi cha Mulungu chimene chili mwa Khristu Yesu Ambuye athu. Kalata ya Paulo yolembera Aroma, chapitala 9. Ine ndikunena zoona mwa Khristu, sindikunama, ndipo chikumbumtima changa kudzera mwa Mzimu Woyera chikundichitira umboni. Ndili ndi chisoni chachikulu, ndipo ndikumva kupweteka kosalekeza mu mtima mwanga. Pakuti ndikanafuna ine mwini nditatembereredwa ndi kuchotsedwa mwa Khristu chifukwa cha abale anga amene ndi a mtundu wanga, anthu a Israeli.
Iwo anasankhidwa kukhala ana. Mulungu anawapatsa ulemerero, anachita nawo mapangano, kuwapatsa malamulo, nyumba yopembedzeramo ndi malonjezano ake. Awo ndi makolo athu. Kuchokera kwa iwo thupi ndi kumene kunachokera makolo a Khristu Yesu, amene ndi Mulungu wolamulira zinthu zonse, alemekezeke mpaka muyaya. Amen.
Sikuti mawu a Mulungu analephera, pakuti si wonse obadwa mwa Israeli amene ndi Israeli,
kapena kuti ana ake chifukwa anachokera mwa Abrahamu, koma zidzukulu zako zidzachokera mwa Isake, kutanthauza kuti si ana obadwa mthupi amene ndi ana a Mulungu, koma ndi ana a lonjezano, amene amatengedwa kukhala zidzukulu za Abrahamu. Pakuti Mulungu analonjeza ponena kuti, pa nthawi yake ngati yomwe ino, chaka chamawa, ndidzabweranso, ndipo Sara adzakhala ndi mwana wamwamuna. Ndipo sipokhapo ayi, ana awiri a Rebeka aja, abambo awo anali mmodzi, kholo lathu Isake. Komabe, ana amapasawa asanabadwe, kapena asanachite chilichonse chabwino kapena choyipa, nʼcholinga choti chifuniro cha Mulungu chosankhiratu munthu aliyense chipitirire, osati chifukwa cha ntchito za munthu koma chifuniro cha iye mwini. Anawuza Rebeka kuti, wamkulu adzatumikira wamngʼono. Monga momwe kwalembedwa kuti, ine ndinakonda Yakobo ndipo ndinamuda Esau. Nanga tsono tidzanena chiyani? Kodi Mulungu ndi osalungama? Ayi, ndi pangʼono pomwe. Pakuti Mulungu anawuza Mose kuti, ine ndidzachitira chifundo amene ndikufuna kumuchitira chifundo, ndipo ndidzakomera mtima amene ndikufuna kumukomera mtima. Nʼchifukwa chake, izi sizitengera zokhumba za munthu kapena kuyesetsa, koma chifundo cha Mulungu. Malemba akuti, Mulungu anamuwuza Farao kuti, ine ndakuyika kukhala mfumu ndi cholinga choti ndionetse mphamvu zanga, kuti mwa iwe dzina langa litchuke pa dziko lonse lapansi. Choncho Mulungu amachitira chifundo munthu amene akufuna kumuchitira chifundo, ndipo amawumitsa mtima munthu amene iye akufuna kumuwumitsa mtima. Tsono, mmodzi wa inu nʼkundifunsa kuti, nanga nʼchifukwa chiyani Mulungu amatipeza olakwa? Nanga ndani amene amakana chifuniro chake? Koma ndiwe yani, munthu wamba, woti nʼkutsutsana ndi Mulungu? Kodi chimene chinawumbidwa nʼkufunsa amene anachiwumba kuti, kodi unandiwumbiranji motere? Kodi wowumba alibe ufulu wowumba kuchokera ku dothi lomwelo, mbiya ya mtengo wapatali ndi ina ya mtengo wotsika? Koma Mulungu anafuna kuonetsa mkwiyo wake ndi kuti mphamvu yake idziwike. Iye anapirira modekha mtima kwambiri zochita za anthu omwe anawakwiyirawo amene anayeneradi chiwonongeko. Iye anachita izi kufuna kuonetsa kulemera kwa ulemerero wake ndi kuti udziwike kwa amene analandira chifundo chake. Iye anawakonzeratu kuti alandire ulemerero wake, ngakhale ifenso amene anatiitana osati kuchokera kwa Ayuda okha, komanso kwa mitundu ina. Monga momwe Mulungu akunenera mʼbuku la Hoseya kuti, amene sanali anthu anga ndidzawatcha anthu anga, ndipo ine ndidzatcha wokondedwa wanga amene sali wokondedwa wanga. Ndipo pamalo omwewo pamene ananena kuti, sindinu anthu anga, pomweponso adzawatchula kuti ana a Mulungu wamoyo. Yesaya anafuwula za Israeli kuti, ngakhale chiwerengero cha Israeli chingakhale ngati mchenga wa kunyanja, otsala ochepa okha ndiye adzapulumuke. Pakuti Ambuye adzagamula milandu ya anthu pa dziko lapansi mofulumira ndi kumaliziratu. Monga momwe Yesaya ananena malo ena kuti, ngati Ambuye Wamphamvuzonse akanapanda kutisiyira zidzukulu, ife tikanawonongeka ngati anthu a ku Sodomu, tikanakhala ngati anthu a ku Gomora.
Kodi nanga tidzati chiyani? Tidzati a mitundu ina amene sanafune chilungamo analandira chilungamo chachikhulupiriro. Koma Israeli, amene anafuna chilungamo cha lamulo, sanachilandire. Chifukwa chiyani? Chifukwa iwo sanachifune ndi chikhulupiriro, koma ngati mwantchito. Iwo anapunthwa pa mwala wopunthwitsa, monga momwe kwalembedwa kuti, "Onani, Ine ndayika mu Ziyoni mwala wopunthwitsa anthu, thanthwe limene lidzawagwetsa." Koma okhulupirira Iyeyo sadzachititsidwa manyazi. Kalata ya Paulo yolembera Aroma, chapitala 10.
Abale, chokhumba cha mtima wanga ndi pemphero langa kwa Mulungu ndi chakuti Aisraeli apulumutsidwe.
Popeza ndiwachitira umboni kuti ndi achangu pa zinthu za Mulungu, koma osati mwachidziwitso. Pakuti sanadziwe chilungamo chochokera kwa Mulungu, ndipo anafuna kukhazikitsa chawochawo. Iwo sanagonjere chilungamo cha Mulungu. Khristu ndiye mathero a malamulo kuti aliyense amene akhulupirira akhale olungama pamaso pa Mulungu. Mose akulemba motere za chilungamo cha malamulo: munthu amene achita zinthu izi adzakhala ndi moyo pozichita. Koma chilungamo cha chikhulupiriro chikuti, usanene mu mtima mwako kuti, kodi ndani amene akwere kumwamba ndiko kukatsitsa Khristu? Kapena ndani adzatsikira ku dziko la anthu akufa ndiko kukamutenga Khristu kwa akufa? Nanga akuti chiyani? Mawu ali pafupi ndi inu, ali mkama mwanu ndi mu mtima mwanu. Ndiwo mawu achikhulupiriro amene ife tikuwalalikira, kuti ngati udzavomereza ndi pakamwa pako kuti Yesu ndi Ambuye ndi kukhulupirira mu mtima mwako kuti Mulungu anamuukitsa kwa akufa, udzapulumuka. Pakuti ndi mtima wanu mukhulupirira ndi kulungamitsidwa, ndipo ndi pakamwa panu muvomereza ndi kupulumutsidwa. Pakuti Malemba akuti, aliyense amene akhulupirira Iye sadzachititsidwa manyazi.
Pakuti palibe kusiyana pakati pa Myuda ndi a mitundu ina, pakuti Ambuye mmodzi yemweyo ndi Ambuye wa ena onse, ndipo amadalitsa mochuluka onse amene ayitana pa Iye.
Pakuti aliyense amene adzayitana pa dzina la Ambuye adzapulumuka. Kodi adzayitana bwanji amene sanamukhulupirire? Ndipo adzakhulupirira bwanji asanamve za Iye? Ndipo adzamva bwanji popanda wina kukalalikira kwa iwo? Ndipo iwo adzalalikira bwanji osatumidwa? Kwalembedwa kuti, akongoladi mapazi a iwo amene amabweretsa uthenga wabwino. Koma si wonse amene anavomereza uthenga wabwino. Pakuti Yesaya akuti, Ambuye, ndani amene wakhulupirira uthenga wathu? Motero, chikhulupiriro chimabwera pamene timva uthenga, ndipo uthenga umamveka kuchokera ku mawu a Khristu. Koma ndikufunsa kuti, kodi iwo anamva? Inde, iwo anamva kuti liwu lawo linamveka ponseponse pa dziko lapansi. Mawu awo anafika ku malekezero a dziko lonse.
Ine ndifunsanso kuti, kodi Israeli sanazindikire? Poyamba Mose akuti, Ine ndidzawachititsa kuti achite nsanje ndi mtundu wina wopanda pake. Ndidzawakwiyitsa ndi mtundu wina wachabechabe. Ndipo Yesaya molimba mtima akuti, Anandipeza anthu amene sanali kundifunafuna. Ndinadzionetsera kwa amene sanafunse za ine. Koma zokhudzana ndi Aisraeli akuti, Tsiku lonse ndinatambasulira manja anga kwa anthu osandimvera ndi okanika.
Kalata ya Paulo yolembera Aroma, chapitala 11. Ine ndikufunsa kuti, kodi Mulungu anakana anthu ake? Ayi, ndi pangʼono pomwe. Inenso ndine Mwisraeli, mmodzi mwa zidzukulu za Abrahamu, ndiponso mwa fuko la Benjamini.
Mulungu sanawakane anthu ake amene Iye anawadziwiratu. Kodi inu simukudziwa zimene Malemba akunena pa ndime imene Eliya ankadandaula kwa Mulungu kuneneza Aisraeli?
Iye anati, Ambuye, anthuwa apha aneneri anu ndi kugwetsa maguwa anu ansembe. Ndatsala ine ndekha wamoyo ndipo akufuna kundipha. Ndipo yankho la Mulungu linali lotani? Ine ndadzisungira ndekha anthu 7,000 amene sanapembedzepo Baala. Chimodzimodzinso lero lino, alipo Aisraeli pang'ono osankhidwa mwachisomo. Ndipo ngati ndi mwachisomo, sikungakhalenso mwantchito. Ngati zikanatero, chisomo sichikanakhalanso chisomo ayi. Nʼchiyani tsopano chimene Aisraeli anachifuna ndi mtima wonse sanachipeze koma osankhidwawo anachipeza? Enawo anawumitsidwa mtima monga kwalembedwa kuti Mulungu anawapatsa mzimu wosatha kumvetsa zinthu, maso osatha kupenya, makutu osatha kumva mpaka lero lino. Ndipo Davide akuti, maphwando awo asanduke msampha ndi diwa lowakola ndi chopunthwitsa kuti alandire chilango. Maso awo atsekedwe kuti asaone ndi misana yawo ikhale yokhota nthawi zonse. Ine ndikufunsanso kuti, kodi iwo anapunthwa ndi kugwa kotheratu? Ayi, ndi pangʼono pomwe, koma chifukwa cha kulakwa kwawo. Chipulumutso chinafika kwa a mitundu ina kuti Aisraeli achite nsanje.
Koma ngati kulakwa kwawo kwapindulitsa dziko lapansi ndi kulephera kwawo kwapindulitsa a mitundu ina, nanga kudzakhala kupindula kwakukulu chotani iwo akadzabwera chonse?
Ine ndikuyankhula kwa inu a mitundu ina monga ine ndili mtumwi wa kwa mitundu ina, ndipo ndimawunyadira utumiki wangawo. Ine cholinga changa nchakuti ndichititse nsanje anthu a mtundu wanga kuti ena mwa iwo apulumutsidwe. Pakuti ngati kukanidwa kwawo kunayanjanitsa anthu a dziko lapansi ndi Mulungu, nanga kudzatani Iye akadzawalandiranso? Kudzakhala monga ngati anthu akufa akuuka, ngati chigawo chimodzi cha buledi woperekedwa monga zipatso zoyamba ndi choyera, ndiye kuti zonsezo ndi zoyera. Ngati muzu ndi woyera, chimodzimodzinso nthambi zake. Ngati nthambi zina zinakhadzulidwa, ndipo inu ndiye nthambi za olivi wakuthengo, nkulumikizidwa pamalo pa nthambi zimenezo. Ndipo tsopano mukulandira nawo zakudya zochokera ku mizu ya olivi. Musadzitame kunyoza nthambi zinazo. Ngati mutero, ganizirani ichi, kuti inu simugwiriziza mizu, koma muzu ugwiriziza inu. Tsono mudzati nthambizo zinakhadzulidwa kuti ine ndilumikizidwepo. Nʼzoona, koma iwo anakhadzulidwa chifukwa chosakhulupirira, ndipo inu mukuyima mwachikhulupiriro. Musadzitukumule, koma muchite mantha. Pakuti ngati Mulungu sanalekerere nthambi zachibadwidwe, Iye sadzakulekererani inunso.
Chifukwa chake ganizirani za kukoma mtima ndi za ukali wa Mulungu. Ukali uli kwa iwo amene anagwa, koma kukoma mtima kwa inu malinga ngati musamala kukoma mtima kwakeko. Kupanda kutero, inunso mudzakhadzulidwanso.
Ngati iwo asiya kukhala osakhulupirira, adzalumikizidwanso, pakuti Mulungu akhoza kuwalumikizanso. Pakuti ngati inu mwachilengedwe munali mtengo wa olivi wakuthengo, Mulungu anakukhadzulani nakulumikizani ku mtengo wa olivi wodzalidwa, zomwe ndi zotsutsana ndi chilengedwe. Kodi sikudzakhala kwapafupi kwa Iye kuwalumikizanso mu mtengo wawowawo wa olivi?
Abale, ine sindifuna kuti mukhale osadziwa zachinsinsi ichi, kuti mungadziyese nokha anzeru. Kuwuma mtima kumene Aisraeli akuchita ndi kwa kanthawi kufikira chiwerengero cha a mitundu chitalowa.
Kotero tsono Aisraeli onse adzapulumuka, monga kwalembedwa kuti, Mpulumutsi adzachokera ku Ziyoni, Iye adzachotsa zoyipa zonse za Yakobo. Ndipo ili lidzakhala pangano langa ndi iwo pamene ine ndidzachotsa machimo awo. Chifukwa cha Uthenga Wabwino, Aisraeli asanduka adani a Mulungu kuti inu mupindule. Koma kunena za kusankhidwa, iwo ndi okondedwa ndi Mulungu chifukwa cha makolo awo aja.
Pakuti Mulungu akayitana munthu ndi kumupatsa mphatso, sangayisinthenso. Monga mmene inu munalili osamvera Mulungu pa nthawi ina, tsopano mwalandira chifundo chifukwa cha kusamvera kwawo.
Chonchonso, iwo akhala osamvera tsopano kuti iwonso alandire chifundo chifukwa cha chifundo cha Mulungu kwa inu. Pakuti Mulungu anasandutsa anthu onse a mʼndende ya kusamvera kuti Iye akaonetse chifundo kwa onse. Nzeru za Mulungu ndi chidziwitso chake ndi zozama kwambiri. Ndani angazindikire maweruzidwe ake, ndipo njira zake angazitulukire ndani? Kodi wadziwa ndani maganizo a Ambuye, kapena ndani anakhalapo mlangizi wake? Kodi ndani anapereka mphatso kwa Mulungu kuti Mulunguyo amubwezere Iye? Pakuti zinthu zonse zochokera kwa Iye, zolengedwa ndi Iye, ndipo zimabweretsa ulemerero kwa Iye. Kwa Iye kukhale ulemerero mpaka muyaya. Ameni. Kalata ya Paulo yolembera Aroma, chaputala 12. Nchifukwa chake ine ndikukupemphani, abale, mwachifundo cha Mulungu, kuti mupereke matupi anu monga msembe ya moyo, yopatulika ndi yokondweretsa Mulungu. Nsembeyi ndiye kupembedza kwanu kwa uzimu. Musafanizidwenso ndi makhalidwe a dziko lino, koma musandulike pokozanso maganizo anu. Ndipo mudzadziwa ndi kuzindikira chifuniro chabwino cha Mulungu, chomwe ndi chokondweretsa ndi changwiro.
Chifukwa cha chisomo chopatsidwa kwa ine, ndinena kwa aliyense wa inu kuti musadziyenereze nokha kuposa mmene mulili, koma muziganizire nokha modzichepetsa molingana ndi muyeso wa chikhulupiriro chimene Mulungu wakupatsani.
Pakuti monga aliyense wa ife ali ndi thupi limodzi koma ziwalo zambiri. Ziwalozi sizili ndi ntchito yofanana.
Momwemonso mwa Khristu, ife amene tili ambiri tipanga thupi limodzi ndipo chiwalo chilichonse ndi cholumikizika ku chinzake.
Ife tili ndi mphatso zosiyana molingana ndi chisomo chopatsidwa kwa ife. Ngati mphatso ya munthu ndi kunenera, musiyeni ayigwiritse ntchito molingana ndi chikhulupiriro chake. Ngati ndi kutumikira, musiyeni atumikire. Ngati ndi kuphunzitsa, musiyeni aphunzitse. Ngati ndi kulimbikitsa, musiyeni alimbikitse. Ngati ndi kupereka kuthandiza osowa, musiyeni apereke molowa manja. Ngati ndi utsogoleri, musiyeni alamulire mosamala. Ngati ndi kuonetsa chifundo, musiyeni achite mosangalala.
Chikondi chikhale chopanda chinyengo. Dada nacho choyipa, gwiritsitsa chabwino.
Mukondane kwathunthu monga abale. Lemekezanani wina ndi mzake kuposa inu eni. Musakhale aulesi mʼmachitidwe anu. Khalani achangu mu mzimu ndipo tumikirani Ambuye. Kondwerani mʼchiyembekezo, pirirani mʼmasautso ndiponso khulupirikani mpemphero. Gawanani ndi anthu a Mulungu amene ali ndi chosowa. Cherezani alendo. Adalitseni amene akuzunzani. Adalitseni ndipo musawatemberere. Kondwani pamodzi ndi amene akukondwa ndipo lirani ndi amene akulira. Muyanjane wina ndi mzake. Musakhale onyada, koma lolani kuyanjana ndi anthu wamba. Musaganize kuti mumadziwa zonse. Musabwezere choyipa ndi choyipa kwa aliyense. Samalitsani kuchita chabwino pamaso pa aliyense. Ngati nʼkotheka, khalani mwamtendere ndi aliyense monga momwe mungathere. Okondedwa anga, musabwezere choyipa, koma lekerani Mulungu. Pakuti kwalembedwa, kubwezera chilango nkwanga. Ndidzawalanga ndine, akutero Ambuye. Koma ngati mdani wako ali ndi njala, mupatse chakudya. Ngati ali ndi ludzu, mupatse kanthu kakumwa. Pochita ichi, udzamunjikira makala amoto pamutu pake. Musagonjetsedwe ndi choyipa, koma gonjetsani choyipa pochita chabwino. Kalata ya Paulo yolembera a Roma, chapitala 13. Aliyense ayenera kumvera akulu olamulira, chifukwa palibe ulamuliro umene sunachokere kwa Mulungu. Olamulira amene alipo anayikidwa ndi Mulungu, kotero kuti iwo amene awukira ulamuliro atsutsana ndi chimene Mulungu anakhazikitsa, ndipo amene atero adzibweretsera okha chilango. Pakuti olamulira saopseza amene amachita zabwino, koma amene amachita zoyipa. Kodi mukufuna kukhala osaopa olamulira? Tsono chitani zoyenera, ndipo adzakuyamikirani. Pakuti iyeyo ndi mtumiki wa Mulungu wokuchitirani zabwino. Koma ngati muchita zoyipa, muchite mantha, pakuti iye ali ndi mphamvu zolangira. Iye ndi mtumiki wa Mulungu wobweretsa mkwiyo ndi kulanga onse ochita zoyipa. Chifukwa chake ndikoyenera kugonjera olamulira, osati chifukwa choopa kulangidwa kokha, komanso chifukwa cha chikumbumtima. Ichi nʼchifukwa chakenso inu mumapereka msonkho, pakuti olamulira ndi atumiki a Mulungu amene amapereka nthawi yawo yonse kulamulira.
Mbwezereni aliyense amene munamukongola. Ngati inu muli ndi ngongole ya msonkho, perekani msonkho kwa oyenera kuwalipira. Ngati ndi kuopa, perekani kwa oyenera kuwaopa. Ndipo ngati ndi ulemu, kwa oyenera ulemu.
Musakhale ndi ngongole ndi wina aliyense kupatula ngongole ya kukondana wina ndi mnzake. Pakuti amene amakonda munthu mnzake wakwaniritsa lamulo.
Malamulo awa: usachite chigololo, usaphe, usabe, usasirire ndi malamulo ena onse amene alipo akhazikika pa lamulo limodzi ili: konda mnansi wako monga iwe mwini.
Chikondi sichichitira mnzake zoyipa. Chifukwa chake chikondi ndicho chokwaniritsa lamulo. Ndipo chitani ichi pozindikira nthawi ino. Nthawi yafika yoti inu mudzuke kutulo. Chifukwa chipulumutso chathu chili pafupi tsopano kuposa pamene tinayamba kukhulupirira. Usiku watsala pafupifupi kutha. Kwatsala pang'ono kucha. Tiyeni tsono tichotse ntchito za mdima ndipo tivale chovala chakuwunika. Tiyeni tikhale moyenera monga nthawi ya masana, osati magulu amadyerero, achiwerewere ndi kuledzera, madama ndi zonyansa, komanso osati magawano ndi nsanje.
Koma valani Ambuye Yesu Khristu ndipo musaganizire za momwe mungakwaniritsire zokhumba za chikhalidwe cha uchimo.
Kalata ya Paulo yolembera a Roma, chapitala 14. Mulandire amene ndi ofowoka mʼchikhulupiriro, osatsutsana naye pa maganizo ake. Chikhulupiriro cha munthu wina chimamulola kudya china chilichonse, koma munthu wina amene chikhulupiriro chake ndi chofowoka amangodya zamasamba zokha. Munthu amene amadya chilichonse sayenera kunyoza amene satero, ndipo munthu amene samadya chilichonse asaweruze munthu amene amatero, pakuti Mulungu anamulandira. Kodi ndiwe ndani kuti uweruze wantchito wa mwini? Mbuye wake yekha ndiye aweruze ngati iye wakhoza kapena walephera pa ntchito yake. Ndipo adzakhoza popeza kuti mbuye wake angathe kumukhozetsa. Munthu wina amayesa tsiku limodzi lopatulika kuposa lina. Munthu wina amayesa masiku onse ofanana. Aliyense akhale otsimikiza mʼmaganizo ake. Iye amene amaganiza kuti tsiku limodzi ndi lopambana amatero kwa Ambuye. Iye amene amadya nyama amadya mwa Ambuye, pakuti amayamika Mulungu. Ndipo iye amene sadya amatero kwa Ambuye ndi kuyamika Mulungu. Pakuti palibe wina wa ife amene amakhala moyo pa yekha, ndiponso palibe wina wa ife amene amafa pa yekha. Ngati ife tikhala ndi moyo, ife tikhala ndi moyo kwa Ambuye, ndipo ngati ife tifa, tifa kwa Ambuye. Choncho ngati tikhala ndi moyo kapena kufa, ndife ake a Ambuye. Pa chifukwa ichi Khristu anafa ndi kuukanso, kotero kuti iye akhale ndi Ambuye wa akufa ndi amoyo. Tsono nchifukwa chiyani iwe ukuweruza mʼbale wako? Kapena nchifukwa chiyani ukumunyoza mʼbale wako? Pakuti ife tonse tidzayima pa mpando wa kuweruza wa Mulungu. Kwalembedwa, akutero Ambuye, pamene ine ndili ndi moyo, aliyense adzandigwadira, ndipo lilime lililonse lidzavomereza Mulungu. Choncho tsopano aliyense wa ife adzafotokoza yekha kwa Mulungu. Motero tiyeni tisiye kuweruzana wina ndi mnzake. Mʼmalo mwake, tsimikizani maganizo anu kuti musayike chokhumudwitsa kapena chotchinga njira ya mʼbale wanu. Monga mmodzi amene ndili mwa Ambuye Yesu, ndine wotsimikiza mtima kuti palibe chakudya chimene pachokha ndi chodetsedwa. Koma ngati wina atenga china chake kukhala chodetsedwa, kwa iyeyo ndi chodetsedwa. Ngati mʼbale wako akuvutika chifukwa cha chimene umadya, iwe sukuchitanso mwachikondi. Usamuwononge mʼbale wako amene Khristu anamufera chifukwa cha chakudya chakocho. Musalole kuti chimene muchiyesa chabwino achinene ngati choyipa. Pakuti ufumu wa Mulungu si nkhani ya kudya ndi kumwa, koma chilungamo, mtendere ndi chimwemwe mwa Mzimu Woyera. Chifukwa chake, aliyense amene atumikira Khristu, njira iyi akondweretsa Mulungu ndi kuvomerezedwa ndi anthu. Tsono, tiyeni tiyesetse kuchita zimene zidzabweretsa mtendere ndi kulimbikitsana mwachikondi.
Musawononge ntchito ya Mulungu chifukwa cha chakudya. Chakudya chonse ndi choyera, koma munthu amalakwa ngati adya chilichonse chimene chimakhumudwitsa wina.
Nʼkwabwino kusadya kapena kumwa vinyo kapena kuchita chilichonse chimene chidzachititsa mʼbale wako kugwa. Tsono, zimene ukhulupirira pa zinthu izi zikhale pakati pa iwe ndi Mulungu. Wodala munthu amene sadzitsutsa yekha pa zimene amazivomereza, koma munthu amene akukayika atsutsidwa ngati adya, chifukwa kudya kwake si kwa chikhulupiriro, ndipo chilichonse chosachokera mʼchikhulupiriro ndi tchimo. Kalata ya Paulo yolembera Aroma, chapitala 15. Ife amene tili ndi chikhulupiriro champhamvu, tidziwalezera mtima anthu ofowoka, ndipo tisamadzikondweretse tokha. Aliyense wa ife akondweretse mzake pomuchitira zabwino zomulimbikitsa, pakuti ngakhale Khristu sanadzikondweretse yekha. Koma monga kwalembedwa kuti, chipongwe cha anthu okunyozani chinagwera ine, pakuti zilizonse zimene zinalembedwa kale zinalembedwa kuti zitiphunzitse ife. Malembawo amatilimbikitsa kupirira kuti tikhale ndi chiyembekezo. Mulungu amene amapereka kupirira ndi chilimbikitso akupatseni maganizo amodzi pakati panu monga inu mukutsatira Khristu Yesu, kotero kuti ndi mtima umodzi ndi movomerezana mulemekeze Mulungu ndi Atate a Ambuye athu Yesu Khristu. Tsopano, landirani wina ndi mzake, monganso Khristu anakulandirani inu. Ndi cholinga choti Mulungu
alemekezeke.
Chifukwa kunena zona, Khristu wasanduka mtumiki wa Ayuda kuonetsa kuti Mulungu ndi wokhulupirika pa malonjezo amene anachita kwa makolo awo, kuti a mitundu ina atamande Mulungu chifukwa cha chifundo chake. Monga kwalembedwa kuti, choncho ine ndidzakutamandani pakati pa a mitundu, ndidzayimba nyimbo zotamanda dzina lanu. Akutinso, kondwerani inu anthu a mitundu ina pamodzi ndi anthu ake. Ndipo akutinso, tamandani Ambuye, inu nonse a mitundu ina, ndi kuyimba zotamanda Iye, inu anthu onse. Ndipo Yesaya akuti, muzu wa Yese udzaphuka, wina amene adzauka kulamulira anthu a mitundu ina. Mwa Iye mudzakhala chiyembekezo cha a mitundu ina.
Mulungu amene amatipatsa chiyembekezo adzaze mitima yanu ndi chimwemwe ndi mtendere pamene mukumudalira Iye, kuti chiyembekezo chanu chisefukire mwamphamvu ya Mzimu Woyera.
Abale anga, ine mwini ndikutsimikiza kuti inuyo ndinu abwino, odzaza ndi chidziwitso ndi okhoza kulangizana wina ndi mzake.
Ine ndakulemberani inu molimba mtima pa fundo zina, kukhala ngati kukukumbutsaninso za zimenezo chifukwa cha chisomo chimene Mulungu anandipatsa ine.
Kukhala mtumiki wa Khristu Yesu wa a mitundu ina ndi udindo wa wansembe, kulalikira Uthenga Wabwino wa Mulungu, kuti a mitundu ina akhale nsembe yolandiridwa kwa Mulungu, yopatsidwa ndi Mzimu Woyera. Choncho, ine ndikunyadirani mwa Khristu Yesu potumikira Mulungu wanga. Ine sindidzayesera kuyankhula za kanthu kalikonse, koma zimene Khristu wazichita kudzera mwa ine, zotsogolera a mitundu ina kuti amvere Mulungu mwa zimene ndinanena ndi kuzichita mwamphamvu ya zizindikiro ndi zodabwitsa kudzera mwamphamvu ya Mzimu Woyera. Choncho, kuchokera ku Yerusalemu ndi kuzungulira ku Iluriko, ine ndalalikira kwathunthu Uthenga Wabwino wa Khristu.
Chakhala chilakolako changa nthawi zonse kuti ndilalikire Uthenga Wabwino kumene Khristu samadziwika, kuti ine ndisamange pa maziko a wina wake.
Koma monga kwalembedwa kuti, iwo amene sanawuzidwe za Iye adzaona, ndi iwo amene sanamve adzazindikira. Ichi nchifukwa chake ine ndakhala ndikuletsedwa kawirikawiri kubwera kwa inu. Koma tsopano, popeza kulibenso malo anga woti ndigwire ntchito mʼmaderawa, ndakhala ndikufuna kukuonani kwa zaka zambiri. Ine ndikukonza kuti nditero pamene ndikupita ku Spaniya. Ine ndikuyembekeza kudzakuchezerani pamene ndikudutsa, ndi kuti inu mudzandithandize popitiriza ulendo wanga, nditasangalala ndi kukhala nanu kwa kanthawi. Koma tsopano, ine ndili pa ulendo wopita ku Yerusalemu potumikira oyera mtima akumeneko. Pakuti kunakomera a ku Makedoniya ndi a ku Akaya kupereka thandizo kwa osauka pakati pa oyera mtima mu Yerusalemu. Iwo chinawakomera kuchita ichi, ndipo ndithu anali ndi ngongole kwa iwo, pakuti ngati a mitundu ina anagawana ndi Ayuda madalitso a uzimu, iwo ali ndi ngongole kwa Ayuda kuti agawane nawo madalitso awo akuthupi. Tsono ine nditamaliza ntchito iyi ndi kutsimikiza kuti alandira chipatsochi, ndidzadzera kwanuko kudzakuchezerani pa ulendo wanga popita Spaniya. Ine ndikudziwa kuti pamene ndidzabwera kwa inu, ndidzafika ndili wodzaza ndi madalitso a Khristu. Abale, ine ndikukupemphani mwa Ambuye athu Yesu Khristu ndi mwa chikondi cha Mzimu kuti mukhale nane pa kulimbika kwanga pondipempherera kwa Mulungu. Pempherani kuti ine ndilanditsidwe kwa osakhulupirira a ku Yudeya, ndi kuti utumiki wanga mu Yerusalemu ukhale ovomerezeka ndi oyera mtima, kuti mwachifuniro cha Mulungu ndibwere kwa inu ndi chimwemwe kuti ndidzapumule pamodzi ndi inu. Mulungu wamtendere akhale ndi inu nonse. Amen. Galata ya Paulo yolembera a Roma, chapter 16. Ine ndikupereka kwa inu mlongo watu Febe, mtumiki wa mpingo wa ku Kekreya. Ine ndikukupemphani kuti mumulandire mwa Ambuye mʼnjira yoyenera oyera mtima, ndi kumupatsa thandizo lililonse limene akulifuna kuchokera kwa inu, pakuti iye wakhala thandizo lalikulu kwa anthu ambiri kuphatikiza ine. Perekani moni kwa Prisila ndi Akura, atumiki anzanga mwa Khristu Yesu. Iwo anapereka miyoyo yawo chifukwa cha ine. Osati ine ndekha, komanso mipingo yonse ya a mitundu ina ikuyamika. Perekaninso moni kwa mpingo umene umasonkhana mʼnyumba mwawo. Perekani moni kwa mʼbale wanga wokondedwa Epeneto, amene ndi woyamba kukhulupirira Khristu mʼchigawo cha Asiya. Perekani moni kwa Mariya, amene wakhala akukugwirirani ntchito kwambiri. Perekani moni kwa Androniko ndi Yuniya, abale anga amene anali mʼndende pamodzi ndi ine. Iwo amadziwika ndi atumwi, ndipo iwo anali a Khristu ine ndisanakhale. Perekani moni kwa Apriyato, amene ine ndimamukonda mwa Ambuye. Perekani moni kwa Obano, mtumiki mzathu mwa Khristu ndi wokondedwa wanga Staku. Perekani moni kwa Apele, woyesedwa ndi wovomerezeka mwa Khristu. Perekani moni kwa abanja la Aristobulo. Perekani moni kwa Heroniona, mbale wanga. Perekani moni kwa abanja la Nakiso, amene ali mwa Ambuye. Perekani moni kwa Trufena ndi Trofuso, amayi aja amene amagwira ntchito ya Ambuye molimbika. Perekani moni kwa mzanga wokondedwa Pesina, mayi winanso amene wagwira ntchito kwambiri mwa Ambuye. Perekani moni kwa Rufo, wosankhidwa mwa Ambuye ndi amayi ake, amene akhala ndi amayi anganso. Perekani moni kwa Asukrito, Ferego, Herima, Patroba, Herima ndi abale amene ali nawo pamodzi.
Perekani moni kwa Filologo, Yuliya, Neriya ndi mlongo wake, ndi Ulupa ndi woyera mtima onse amene ali nawo pamodzi. Mupatsane moni wina ndi mzake mwachikondi choona. Mipingo yonse ya Khristu ikupereka moni.
Abale, ine ndikukupemphani kuti musamale chifukwa cha amene ayambitsa mipatuko ndi kuyika zokhumudwitsa pa njira yanu. Mutsutsane ndi chiphunzitso chimene mwachiphunzira. Muwapewe iwo, pakuti otero sakutumikira Ambuye athu Khristu koma zilakolako zawo. Ndi mawu okoma ndi oshashalika, iwo amanamiza anthu osalakwa. Aliyense anamva zakumvera kwanu, choncho ndine odzadza ndi chimwemwe chifukwa cha inu. Koma inu ndikufuna kuti inu mukhale anzeru pa zabwino ndi opanda cholakwa pa zimene zili zoyipa. Mulungu wamtendere adzaphwanya Satana msanga pansi pa mapazi anu. Chisomo cha Ambuye athu Yesu chikhale ndi inu. Timoteyo, mtumiki mzanga, akupereka moni. Nawonso Lusio, Yasoni ndi Sosipatro, abale anga, akutero. Ine Tetio, amene ndalemba kalatayi, ndikupereka moni mwa Ambuye. Gayo, amene chifukwa cha chisamaliro chake ine ndi mpingo wonse kuno tikusangalala, akupereka moni. Erasto, amene ndi msungichuma wa mzinda wonse ndiponso mbale wathu Kwato, akupereka moni. Chisomo cha Ambuye athu Yesu Khristu chikhale ndi inu nonse. Ameni.
Tsopano kwa iye amene ali ndi mphamvu yokhazikitsa monga mwa uthenga wanga wabwino, ndikulalikidwa kwa Yesu Khristu monga mwa vumbulutso la chinsinsi chobisika kwa nthawi yayitali, koma tsopano chavumbulutsidwa ndi kudziwika kudzera mʼmalemba a uneneri mwa lamulo la Mulungu wosatha, kuti mitundu yonse ikhulupirire ndi kumvera Iye. Kwa Mulungu yekhayo wanzeru kukhale ulemerero kwamuyaya kudzera mwa Yesu Khristu. Amen.